shankysupplier.com.
MGM Records.
Yo. Uluma kwa mama zao. Yo. Sisi hatuna uluma nao kasabu sisi sio wazazi wao. Yo. Mia saba na tano. Kulu mama lume. Ofisa mdogo hapa.
Oh yasa.
Sungu sungu wapia. Sungu sungu wapia. Sungu sungu wapia. Sungu sungu wapia. Wanaona sifo akiona masela. Wanaona sifo akiona madela. Wanaona sifo akiona masela. Wakiona madela, wanaona sifa akiona masela, wanaona sifa akiona madela, sisi masela tuwezi kwenda jela, sisi masela tuwezi kwenda jela, we japo madili ukicheki ya hela, japo madili ukicheki ya hela, vile kama odomi na wasaela, vile kama odomi na wasaela, wewe sungu sungu we mbona unambwela, wewe sungu sungu we mbona unambwela, kitaka za kisela takutana na masela, takutana na masela, wauni championi baba Nadia Semo Chris wa Malinyi sungu sungu wapia sungu sungu wapia sungu sungu wapia sungu sungu wapia wanaona sifa akiona masela wanaona sifa akiona madela wanaona sifa akiona masela wanaona sifa akiona madela wanaona sifa akiona masela wanaona sifa akiona madela nyinyi sungu sungu nyinyi sungu sungu bona kila siku mnaleta majungu nyinyi sungu sungu nyinyi sungu sungu bona kila siku mnaleta majungu tunakuja kwenye nyumba zenu kwenye nyumba zenu kizo msafi baba Masia mama Jay baby kula sabufa kula flati kula sabufa kula flati kula sabufa kula flati kula sabufa kula flati anaebishana mpige dole mpige dole si askari kirole watoto asobibo wewe hizi mboga mboga usinitaje jina meneja peti usinitaje jina do zamani jirani we usinitaje jina majipenda bwagi langu adilepo gang usinitaje jina vani wida
twende tena kama tasungu sungu peleke moto tafutana kibelete tunamtia moto kama tasungu sungu peleke moto tafutana kibelete tunamtia twende tena tunamtia moto tunamtia moto tunamtia moto tunamtia moto tunamtia moto tunamtia moto kama wao wanapotupa changamoto tunamtia moto tunamtia moto.
Hey my boy, hey my boy, hey my boy, hey my boy, vikwali we boy, vikwali we boy, vikwali we boy, vikwali we boy, mitoude boy, mitoude boy, si wata sungu sungu, alafu na enjoy, piskala chomoy, konde boya koi, nikitaka kukuta skanka na agiza lori, unaulisa minani, sungu sungu enani, suku mamode atu watukufamu, sambona sungu sungu mnareta ushamba, mkiwaga usiku mnatuvimbia, mkituona mchana mnajamba, tukiwaita cho 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 mnatukimbia. Tena kama tasungu sungu mpeleke moto tafutana kibelete tunamtia moto kama tasungu sungu mpeleke moto tafutana kibelete tuna twende tena tunamtia moto tunamtia moto tunamtia moto tunamtia moto tunamtia moto tunamtia moto tunamtia
gawada sungu sungu kama tasungu sungu hapo
usimtajie jina Max Pendabo wa Pentagon Max Pendabo tajie jina Jizoani mkali wa fashion Max Pendabo tajie jina Miboy baba Sami Max Pendabo tajie jina Wizi achuzi baba familia Max Pendabo tajie jina Kidayo Kanabino Max Pendabo tajie jina Wizi Dax Chalazi Max Pendabo 705 Max Pendabo 705 Max Pendabo zungu la Cambodia Max Pendabo watoto wa Bobu Max Pendabo Kidunda Max Pendabo chizi langu la mkoa baba Masha Pendabo Chausela Max Pendabo Abunju tunalala kesho
yasa on.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.